Zabbuli ey'18. Mukama, nkukaabidde, oyanguwa okujja gye ndi, owulire eddoboozi lyange bwe nkukaabira. Okusaba kwange kuteekebwe mu maaso go ng'omugavu, okugololwa kw'emikono gyange kube nga ssaddaaka ey'akawungeezi. Osengawo okulabirira, ayi Mukama, ku kamwa kange, okuumenga omulyango gw'emimwa gyange. Tokyusanga mutima gwange eri ekibi kyonna, okugenderera ebikolwa eby'obubi, awamu n'abo abakola ebitali bya butuukirivu, so nnemenga okulya ku mmere yaabwe empomerevu. Omutuukirivu ankubenga nga kwakisa, era mbuulirirenga ng'amafuta ku mutwe, omutwe gwange gulemenga okugagaana.
Kuba newaakubadde mu bubi bwabwe, okusaba kwange kunaabeererangawo.
Abalamuzi baabwe basuulibwa ku mabbali g'ejjinja, nabo baliwulira ebigambo byange kubanga biwoomerevu. Ng'omuntu bw'akabala ng'atema ettaka, n'amagumba gaffe bwe gatyo gasaasaanidde ku kamwa k'amagombe. Kubanga amaaso gange gatunuulira ggwe, ayi Katonda Mukama, nkwesiga ggwe, toleka mmeeme yange nga teriiko ananyamba. Onkuume eri omutego gwe bantegedde, n'eri ebyambika by'abo abakola ebitali bya butuukirivu. Ababi bagwe mu bitimba byabwe bo, naye nze nga mpona.